bana chewa mu district ya Mukono bavudde yokudukirira embeera wamune entambuza y'emirimu ku ddwaliro Mukono naddala okulaba nga bayambako abakyala abeyongedde okubeera mu mbeera enkambwe mu kiseera kino nga bagenda okusumulukuka mu mbeera mwe bawangaalira. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ekya Save the Mothers in East Africa, Leonard Bosidivya Namabidde, Ssennabulya bw'abadde akwasiddwa eddwaliro lya Mukono General Hospital, Labour Suit ey'omulembe, gye bagaziyiza okwongera ku muwendo gw'abamaama abazaalira mu mbeera ennungi, agambye nti kisinga okukwasa ennaku nti bamaama bangi bazaalira mu mbeera eswaza, abaana be bazaala ne babeera mu bulamu bwe butyo, ekiviirako bambi bangi okubeera mu bulamu obukaaba amaziga mu kiseera bwe babeera mu malwaliro.
Kyaffe okulaba nti teri mukyala oba mwana muwere basa omukyala ng'azaala oba mwana muwere ng'azaalibwa nga mu Uganda bakyala 17 buli lunaku basa nga bazaala. Kati ekisomero kyaffe kwe kulaba nti tukendeeza ku muwendo ogwo ogw'abakyala kwa nga bazaala, tukikola mu ngeri nyingi, tusomesa nga tuyisa mu Uganda kusomera basawala Mukono tuna masters in public health leadership ate tulina program eya Mother Baby Center Hospital Initiative yeno ne tukoze wano olwaleero okulaba nti tukendeeza erimisa abakyala okujja mu ddwaliro okuzaala.
Ombaka wa president mu kitundu kino ekya Mukono Hajjat Fatuma Ndisaba Nabitaka yebazizza nnyo abantu bonna b'omutima omugabi abavaayo okukwasizaako gavumenti, era ng'ono agamba nti embeera ng'eno amalwaliro agawerako mu ggwanga gasanidde okukikola, era Fatuma n'akuba omulanga eri bonna Katonda basobozesezza okwongera okuvaayo okuyambako gavumenti mu mbeera efaanana ku ng'eno.
Aloza maaso gwayo lyali upgraded ne lisooka General Hospital naye nga infrastructure n'ebintu byonna ebirimu bya Health Center 3. Munajjukira emabega kaawo His Excellency the President yasindika Prime Minister w'eggwanga lino n'ajja era ne tulambula eddwaliro lyaffe ne Labour State nga mulimu ebitanda bisatu byokka ate ng'ebitanda ebirimu ebizaalibwako byolyaliwo Health Center 3 naye kati outcall eno bwe yagenda wabweru abaana bafa bamawulire nabo tubeebaza bwekyagenda ku mawulire abantu abaagaliza abantu abalina omutima omugabi nga Uganda Christian University nekwatagana ne Save the Mothers in East Africa ne bavaayo ne bajja ne batuyamba okugaziya Labour Suit yaffe eya Mukono General Hospital, era kati olwaleero kye kino kyolaba ekirabika obulungi ennyo, bataddemu facilities abakyala we balaga wayonje ennyo.
Ye atwala ebyobulamu mu disitulikiti ne Mukono Dr. Steven Mulindwa atubulidde nti olunaku bazaalisa abakyala wakati wa 2-5 naye ng'oluusi ebibasoomooza bibeera waggulu, ekiviirako n'abamu ku bakyala bambi okulemererwa okusumuluka obulungi n'abamu okufuna obuzibu oluvannyuma lw'okusumulukuka.
Tumasomo wengi kiraga nti tupasuwa omulimu obukoleddwa Save the Mothers na bakolagaane wamu ne Uganda Christian University kuba nti basobodde okutugaziyiza abakyala we bazaalira kitwandi kya Labour Suit n'okubawali ebadde ya 3 naye kaakati baagigaziyiza ne suuka ya 6. Engeri y'emu batuyambye okukula ebitanda, batuyambye okukula mutas ebikebwa abakyala pozi ba ordering n'ekyuma ekyomulembe amanyi nyo kibiri kakansi